mahlu uyazi lingakuthatha lapha ungazitholusa lapho wawo ukuthi uyobekho uthando lunamandla uyazi lingakuthatha lapha ungazitholusa lapho wawo ukuthi uyobekho ngoba uthando lunamandla uyazi lingakuthatha lapha ungazitholusa lapho wawo
Yeah.